Zedwap.com. Like msinipe ikiwa mbovu msisite ili nisipite fungeni njia nitikisike na jumpa zibe ili dua isifike otherwise tazidi kufanya adabu washike. Yeah, kitambo juzi so leo ni wayo maeneo weka mbali upuzi kwa upeo kumbe pambazuka usilete lafudhi ya machweo ili uitwe mbuzi ujuzi na makuzi so cheo hatupo perfect dosari siwe nyodo kilogram hailinganishwi na robo stressi haipiganishwi na chogo kimandishi hii ni vita mishale begi wepodo nyodo hakuna wakwamua nikidetermine vinajua nimetua nikishusha line dosi mwani wakuniomba sign nitafyatua pesa kilete akapuka fine. Yeah, nikiteleza sijuti maybe kwanguka na nikinyanyuka ni nduki naipa flow iwe slow kiuzushi stand and me na jikontrol kifupi na zogoa na kohoa takataka ndani ya barakoa na jisikia poa kana chafya na imba oa na tiadoa machata ukinata na block au medisi basata alafu sana nyepesi ukiwa mzito hata ikikosa steak vesi we na diko ukiandika scraper ujue siso ukibweteka ni mkeka unawekwa unapakwa piko simple kisha minaendeleza harakati achana na uchawa mende dondosha kabati wakati hamjajua nimesababisha man fuck you na ufendi ili mkome kunifananisha natazama anga naomba please God check now anda naomba check now nilivyo umepanga check na we shamba, hata uwe namba are ufou haliendi panga na itaka kaili ya mwana na tale naomba mkate pate mama kale talent is business naifanya kipare na wekeza kwenye kitakachofanya ni ngare black face no racism stress zimemet in the reason blue ya machungwa saito prism mijadala inafungwa nikitema nunda nimezaliwa maabala wanasema
yeah. Nalazimika kuchana hisia zangu kali mtaa umenipa dhamana nikishika biki huwa naandika vya mana kujituma bila kuchoka ndicho nilichofundishwa na mama vina havikauki sitoacha kupaza sauti labda nikifikwa na mauti bokonya ni sugu noma bokonya ni sumu madui zangu kupona ni ngumu napiga bao design ya mbwana samata kama unaniweza njoo tena fanya haraka nimesimama na waka na tawanya marapa mina wao wazi hivi kama panya na paka ndo maana wanahofia ujio wangu mini bandidu kuharibu ndio zangu siachi kwa pakachoa fitini ni soa waamini siwapendi kwa sababu wana roho za kwa nini na flow kwa makini wao ni mabisho hawajui kuflow kama mimi na nguruma zaidi ya tumbo lenye njaa na tisha kichwani kwangu tungo zimejaa sanani bahari naogelea kama mkojani na safiri kama maji kwenye mkondo wa mto wami rap ndo mke wangu nampenda simtosi fake wameribu fani mimi naijenga sichoki nazua balaa danger mikosi sniper umbali mrefu na lenga sikosi saa nyingine huwa nalipua mizinga unaweza ukahisi mimi ni membo wa kikosi katili kama jasusi la Kiarabu mamluki na watia adabu sikiza penye moto lazima majivu yatafika mvumilivu naamini mbivu zitalika usipite njia zangu usikivu nalipa hizi punchi zitakupa maumivu ya kichwa mijadala inafungwa nikitema nunda nimezaliwa maabara yeah. Wanasema
ukijua ku rap rap sana napewa heshima nikicross mtana bwana mabwaki wakiliona utashangaa fra bwana kama mbona leje baba kule Accra Ghana flana jeans booti na kacha kwa left hand wanaziona kama suti nyeusi na white glove chap chap kabla niko mbali wanasepa wanajua nikifika tu tayari washabebwa sio ni kitu anachofanya kwa rap game zaidi ya kujipa moyo kujezana but nonsense eti hata mbuyu ulikuwa kama mchicha back then na wanakuvaa kwamba hiki tu depression hakuna cha passion wala cha pineapple nyie mafala hamfai kwepo kila bitch mnayosikia tu mnaimezea mate na hamna hata moja mliyotendea haki na mnavo flow yani bora mge beauty tu nikamelazimishwa kama mnachana kwa bujibu mimi nikinata zinajipanga sarufi tu na kushindana dambi ni kutaka mauti tu mnaojifanya mko vizuri karibuni nivoneshe kwa nini vizuri huwa vidumu huwa inafungwa mijadala nikitema nunda nimezaliwa maabara wanasema
yeah. Tena kwenye kick na snare sauti kutoka dunia tatu kibishi na ungea. Maswali meli kubwa vipi naelea, nimesha yacha, nataka kuwa billionaire. Nataka kwenye nyakati kama hizi nianzishe trip bank, niwe kama achievements kwenye CV, niwe president kwenye state peace kama tizi na kipila black chakula all street na machizi. Nataka nataka nkae lindo man na rapper kama Vito Weo, wanalika kirahisi mpaka sina imani nao, sigewi simple vyeo. Men na rhyme tosi mwisho leo, na connect data na share. Matuzo na paka unaingia chaka na potokea, na flow zimejaa soul wakitaka na ogea. Na Skoda Moshi Mwanza na Mbeya, na injo tofauti kata master na player. Na zama na potea deep na podive kwenye bari ambayo miamba nelea. Kwata linanza mtata liye data na nywea, delivery on demand kama customer care.
We dance stupid, do this down, put your mind down, do this. He's up to you, a sample. Sio type A, sio type B, sio type C, ni type nzuri.
Na wachinja si wangali, kama blind beauty. Niko chimbo na tapisha vyo, stay pose cause I'm after door. He so single, ni clafted show. He does his own life in a blow. Impossible kumachi he flow. Yeah, he ni classic yo. Watoto na kimbia shule cause my class is cold. Mfano active po, skiza kwa kina vina. Na mitindo versatile kama vile ballerina kwenye dancing floor. I'm a big boy now kama stereo jina. Ni disaster vina, na chikilio kila nikifika ni vita. Sina video ila nacha mashaka mitani kama serial killer. Info zina pasuu people kwa convo, zinanguza na fuji kola moto. Inafungwa mijadala na potema, nunda nimezaliwa maabara wanasema.